badan barta u dalanaho duway kalgacayl kawla darisi dareen ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee daniyo carraba ishtiidi karee badan darta u dalanaho duway kalgacayl kawla darisi dareen ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee daniyo carraba ishtiidi karee intaa dudilayd anaa dagane
Sharaf leh ma'an dawi